baba asaskie. Ratiba yangu inanzie na po amkie. Naona toto shasinzie. A piece ni kibao. Drop to location wana kutimbia. Wabi Google li check brother. I pull up with my gang gang. Napita kwa plan kula shada. Hurry at your own risk brother. Tamaliza hela awezi maliza. Ba mada yep. Boss ya pingwi hapa mimosh ni mingi. Tumesha force force. Slow time ya kubo kidingi. Na bila mtonyo hovimbi wejifungie kibidi. Tupisi utazila kwa macho kiwa broke ulindi.
Toa nangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Tembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Hatuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Toa nangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Toa nangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Let's go join the blunt. Kabla ya kula na short valet grand stream late ma medula michongo naenda vula swag ni kemula Louis V cap Louis V kaptula sina ratiba kwani ratiba inasema nini this boost dafanya matus na mapini na hizi kusha kilini niki switch ya wazimi wazush kuwa wini na bidi ni push Lamborghini wauni tunafanya watoto na ruka fence wambio linzi wenu hawawezi kundefense niko tila lila VIP camp
so na shangaa mpaka leo bado na share viki
toa nangu leo wapi
hatuna ratiba
tembeza mataki
toa ratiba
leo wapi
hatuna ratiba
amko serious
toa ratiba
toa nangu leo wapi
hatuna ratiba
unatoka saa ngapi
toa ratiba
toa nangu leo wapi
hatuna ratiba toa ratiba
leo bongo kesho kwa madiba beta mchongo tukonyeshi mshale mpaka mida habari mko wapi mara mnatoka sangapi maswali kafisa mida juna cheki maniga wamepoa kama wanajeshe shaji seti wana anashambulia na wanakaba full becky hailo tambi foolish kwa mpopote kambi bro ngoma igandi chombo isandi mpaka majogo oh no ratiba za kifo anzia mbezi kazi ya sinza zima kari ya ko chaka tu chaka na chombo bada ya waka ndo kwanza tungi la starter bebe tuisha kamata kwa ratiba tunatimba tu faster.
Toa nangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Tembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Hatuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Toa nangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Toa nangu leo wapi?
Hatuna ratiba. Toa ratiba.
I'm in a building introducing myself.
Hatuna ratiba.
Fat, fat.
Toa ratiba.
Hatuna
ratiba.
Rapture.
Toa ratiba.
Mwakile wa hatuna ratiba.
Hatuna ratiba.
Mwakile wa nakomba tukumbe.